Ay, yo, yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi ñama, 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 ñama. Ay, yo, yo, yo.
Ilivyonona inawaka sawaka ni ya kuchoma ya kuko ya bata mana mbuzi kagoma na kamba kaikata akitaka na mavumba tapata sala mjengia na nyumba tapata nisijari yawe mtumba matasa chumba nshampata kayumba umewaka akitembea kama dakika nyakwe akiumbia kama ndo analiakwe akinipea ukonko na magakwe kini nyama ndo inalimalizak na kutoka juu mpaka chini amesima na honga tatake nini zombe akina
Unapendaga minyama, nyama, 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 minyama, nyama, nyama, minyama, nyama, nyama, nipe nyama kwa nyama, 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 minyama, nyama, nyama, minyama, nyama, nyama, oh, nyama kwa nyama.